Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke le dumedisa ba Kriste bana ba morena ka lena le le maatla la morena wa rena Jesu Kriste wa Nazareth. Mo mosong wa letsatsi lena ke leboge modimo gape gore tsosa gore re tle go utlwa lefoko la gagwe le e leng sona setso sa rona sa metlha ga re kakara phela kwa ntle ga lone yaka lefoko la gagwe le re motho ga a phele ka senkgwe fela o phela le ka lefoko le lengwe le lengwe le le tswang mo molomong wa modimo. Re a leboga re tle go buisa lefoko la modimo go tswa mo bukeng ya 2 Timothy chapter 2 verse 10. Yona e buisa ere, "And so I am willing to put up with anything, then God's special people will be saved. They will be given eternal glory because they belong to Christ Jesus." Ke kopa re bue ka setlhogo se se reng sacrificing for the gospel. Sacrificing for the gospel. Ga re utlweletse Paulo a bolela mo, o bua ka maemo a gage a itemogelang one gore ga o le moreri wa lefoko la modimo go na le dilo tse di mmalwa tse o tshwanetseng o fete mo go tsona kapa o nne le tsona gore se o se buang se tsamaelane le se o leng sona. O bolela ka gore I am willing to put up with anything. Ga o rera lefoko la modimo yo o tshwanetse o nne le ntho ya gore ke a batla. Ga o ka sekebe wa fitlha mo goreng ke a batla, o ka sekebe wa kgona. Evangeli ya modimo e rerwa ka gore o batle, o nne le lenyora la go batla go e rera. E seke ya nna selo se o se dirisiwang se se leng kgatlhanong le se se leng mo moyeng wa gago. Paulo o ne a bua a re, "Nna ke ikemiseditse gore nka batso tsotlhe kwa thoko fela ka ntlha ya lefoko la modimo." Yaanong rona re tshela mo matsatsing a batho e leng gore re rata gore re bue ka lefoko la modimo, mme ga re rate gore re latlhe sepe, ga re rate gore re kgaogane le sepe. Re batla go rera re ntse re tsweletse ka bophelo ba bogologolo, re batla go rera re ntse re tsweletse ka botho. Motho o le wa bogologolo o le. Paulo o re, ga go kgonega gore nka latlha sengwe just ka ntlha fela ya lefoko la modimo, ke tlile go dira yalo. A re se ke se dira gore batho ba ba kgethegileng ba modimo ba pholosiwe, ka gore ka nako tse dingwe batho ba re utlwa re rera lefoko la modimo mme ba kgoreletso fela ke se rona re se dirang. Batho ba le ba modimo ba batlang ba pholoswe ba utlwa, mme ga ba rate go utlwa everybody, ba batla go utlwa motho o a rileng. Ba lebeletse le metsamao ya gago gore a o bua se sengwe ka mo o phela se sengwe. Paulo o bolela gore nna le gone go rata go direla modimo, o seke wa gapeletsiwa go rata go direla modimo. Sa bobedi ke gore tsaya dilo tse tsotlhe o di latlhe ka ntlha ya lefoko la modimo, le tse di monate wa di latlha ka ntlha ya lefoko la modimo. Re lebeletse mole go na le dilo tse dingwe ga modimo a re di latlhe, batho ba bangwe re bona e le gore re ka seke ra kgona go phela kwa ntle ga tsona. Saulo o ile ya re ga modimo a molaetse gore a ye go bolaya Baamaleka, o utlwile sentle se modimo a se bolelang. Mona a itse le lebaka la gore goreng modimo a batla go bolaya Baamaleka, gonne e ne e le dikgoreletsi mo baneng ba Iseraele, setšhaba se modimo a se tlhophileng go ikgalaletsa ka sona. But re bona Saulo go na le gore a bolaetso tsotlhe gore e be kgosi e kgatlhang modimo, o ba tse di nonneng, o ba tse dipilanyana tse, ebile o seifa le kgosi e leng gore ke yona ya nna tshwanetse a e bolae, o bolaya tse di bokoa tsele. Go rera lefoko la modimo go raya gore latlha tso tsotlhe, o seke wa latlha tse di botlhoswana tse, latlha le tse di bokete tse e leng gore batho ga ba ka di bua ka botshelo ba gago ga ba kaka ba kgona go utlwelela se o se buang. So sa bobedi Saulo ga bolela, Paulo ga a bolela, o bolela ka gore ke dira se gore batho ba pholosiwe. Nako e nngwe bana ba modimo re a e phela pholoso, lebaka le legolo la gore re e phele ke gore batho ba pholosiwe. Ga re e phele ka gore e le bonolo, ga re e phele ka gore nako tse dingwe go kgonagala ka nako tso tsotlhe. Go na le nako tse dingwe tse e leng gore motho o le wa bogologolo o na le gore a ka boa a ka dira sele le sele, but Paulo o bolela ntho a re, ga ke dire ka baka la gore la dikgatlhego tsaka, ke dira gore batho ba pholosiwe. Mme ditiro tsa rona di ka ira gore batho ba pholoswe, di ka ira gore batho ba seke ba pholosiwa. Go na le dilo tse dingwe wa di latlha. Lebelela baruto ba morena Jesu ga ba ne ba rera lefoko la modimo. o ne a ba file maatla gore ba kgarameletse matimone ntle, mme ge ba boa ka pegelo e ba neng ba e tshwere ba re go na le matimone a mangwe ga a tswe, goreng mo go wena a tswa Morena Jesu? Morena Jesu o a bolela a re mewa e mengwe ga e tswe bonolo fa e se go itima dijo le ka go rapela. So you have to sacrifice your food, o sacrifice dilo tse o phelang ka tsone, o sacrifice nako ya gago, o sacrifice health ya gago, o sacrifice tse o nang le tsone. Dijo di le monate mare o di tlogele net fela ka ntlha ya gore ke batla gore ke fitlhelele se. Re a latlha, re a sacrifice ga re tsamaya le Modimo. Go sa nneng jalo, evangeli ya rona ga e kaka ya utlwala ga re sa sacrifice. If you are preaching the gospel mara go sena se o se sacrificeng, ga go nako e yang ko teng. Re utlwa lentswe la Modimo mona ga le bolela mona a re ke dira se ka ntlha ya gore batho ba pholosiwe, ba fiwa kgalalelo e leng gore e tlhaga mo go Kreste Jesu. Ge batho ba sa pholosiwe, ka nako tse dingwe re ka sola batho ba Modimo ra re batho ba Modimo ga ba rate go pholosiwa, ba rata. Mare batho ba utlwile ba baletswe ka baka la gore go tshamekilwe ka bona go le gontsi. Le ge ba utlwa moreri wa lefoko la Modimo ba botsa pele gore ke mang, because ga ba sa dumela everybody, ba dumela a specific person. Nna o mongwe wa batho ba Modimo o batho ba tla mo dumelang, e seng o mongwe wa tla bang sekgore gore batho ba seke bebe ba go dumela. So ke rata go bua mafokoana ke re Modimo o itse seemo sa batho, o ebile o itse bokgoni ba rona, o a itse gore batho ga ba pholoswa. So a re fa bokgoni ba gore rona re rere lefoko la Modimo le ka metsamao ya rona, a itse gore re tla kgona gore batho ba le bone ba tle ba kgone gore ba pholosiwe. Batho ba ipatlela fela motho wa tla sacrifice, wa tla rerang lefoko la Modimo ka nnete, a rere a lebeletse gore le tsamaya le metsamao ya gagwe. Ga re buisa gape mo 2 Timothy chapter 2 verse 3. O re Paulo, as a good soldier of Christ Jesus, you must enjoy your share of suffering. Soldiers on duty don't work at outside jobs. They try only to please their commanding officer. No one wins an athletic contest without obeying the rules. And the farmer who works hard are the first to eat what grows in their field. Santa ga bolela mole o batla gore bontsha gore evangeli ya Modimo e tshwa ga re rera re tshwana le maso o itshwantshanya le masole. Mara sa ke se ratang a re as a good soldier of Christ, go raya gore go na le ba e seng masole a siameng. Masole re a bona, re itse bophelo ba bone, ba rile re kopana le bone gore ba teng ba ba sa tshepagaleng, ba teng ba e leng gore ke masole ga ba tshepagale country ya bona. And go na le di-punishment tse ba di fitlhelelang ka go se tshepagale mo bosoleng ba bona. A re ga o le lesole la ga Kreste, o ikemisetse gore o le go kry-a lenathwana la tshotlego ya gago. Ga gona gore o ka rera lefoko la Modimo wa skebe evangeli ena ya Modimo ya go sotla, kapa batho ba go sotla ka ntlha ya yona, ka gore le Morena Jesu o re boleletse a re motlhang batho ba le sotlang le itse gore ba simolotse ka nna. Moreri o mongwe le o mongwe wa lefoko la Modimo, ngwana o mongwe le o mongwe wa Modimo, o tshwanetse a itse gore evangeli ga e rerwe fela, e na le se e tsamayang le sona. O na le se o tla itemogelang sona, o na le se o tla se utlwang, o na le se o tla se leng gore o tla eletsa gore o nne le sona, mara o palelwe ke go nna le sona ka ntlha fela ya evangeli. Lefoko la Modimo ga le bolela mo lepholo ga a tlhalosa a re lesole le le mo tirong ga le ikamanye le dilo tsa ko ntle. Rona re pholositswe re bana ba Modimo, mme bophelo ba rona bo amana le dilo tsa ko ntle, bo itse lefatshe go feta go itse bophelo ba Mokreste. Re bua le language ya lefatshe go feta language ya rona re le Bakreste. Batho ba tla pholoswa yang? A re lemogeng gore evangeli ya Modimo ga e rerwe fela. Evangeli ya Modimo e rerwa le ka metsamao, e rerwa le ka mmele wa gago, e rerwa le ka kakanyo ya gago, e rerwa le ka metsamao ya gago sengwe le sengwe. Itse gore ga o le lesole o seke bo wa fitlhelwa o le lesole le leng gore ga le a siama. E re tshwantshanya gape le motho wa rera lefoko la wa sianang a le mo tshianong, gore go na le ka mokgwa o itshwarang ka teng, go na le melao e o tshwanetseng o e latele gore o nne le bokgoni ba go ka siana e be o fenye. Nako e le ntsi bana ba Modimo bokgoni bo teng, but re iphitlhela e le gore ga re latelele tsela e evangeli ya Modimo e tshwanetseng e rerwe ka teng. Re a rera, mme batho ko bofelong go na le gore ba e amogele, ba feleletsa ba sotla evangeli ya modimo ka ntlha ya metsamao ya rona. Lebelela bana ba modimo, ga re tshwantshanya le masole, ke batla gore re boele gannye go le gonnyane ko kgang ya masole. Masole moaparo wa bona o tshwanologile mo meaparong ya batho ba botlhe, and moaparo wa bona o aparwa ke bone ba le nosi fela. Ga ba ka go fitlhela o apere moaparo wa bona, ba lwa ka gore ba o bereketse. So rona re le bana ba modimo re itse gore le rona modimo wa rona o a re apesa. Bana ba modimo, ga re o rera evangeli ya modimo, o re apesa kgalalelo, o re apesa lerato, o re apesa bokgoni, o re apesa le maatla a gore re kgarameletse medimone ntle. Ga re no rera fela ka melomo, ga re no bua fela, go na le bokgoni bo modimo a re fileng bona bo kgethegileng, bo e leng gore batho ba bangwe ga bana ona. Bana ba modimo, so lesole ga le le mo tirong, re bona seo sa ntlha yaka a re le tshwanetse le kgatlhe the commanding officer, ba saluta the commanding officer. Re rera evangeli ya rona re sa molebale monga evangeli e leng morena Jesu. E ka nako tso tsotlhe we have to come and salute him and say morena Jesu re a leboga gore o re kgonisa tse go fitlha fa. Bona re dirile gore re dirile se nne re ka se dire ga re ne re sa pholoswa, re dirile se nne re sa se dire ga le gore ne re sa re re evangeli ya modimo. Batho ba fodile, matimone a tswetse kwa ntle. Bona re kgonne gore re bue lefoko go diragale sele le sele. We come back and salute our commanding officer. O seke wa lebala gore ga o le yaka ga re opela dipina tsele tse re di opetseng go tswa ko Sunday school tse di reng rona re masole a morena Jesu re tsamaya re sa tshabe sepe. Ke nnete re masole a evangeli ya modimo, ene o le sole la mang? La morena Jesu. So o mongwe le o mongwe o ile o kry-a a share of his suffering, gore o apare uniform e ya masole wa e fufulelwa, wa ikatisa, o tlogela legae la gago, o tlogela diaparo tsa gago tse dintle, o tsena mo diaparong tse tsa tshotlego tse di tla go sianisang ka dibutse tse di go imelang, o rwale dithunya tse di boima. Mme se setseng o lebeletse gore ke nna mang, o siana o itse gore ke wena lesole. Le wena ga o rera lefoko la modimo, a se se boe mo kakanyong ya gore ke wena mang. Ga o rere o le motho fela, ga o rere o le mang, o rera o le lesole la evangeli ya modimo. Lebala ka dilo tsa ko ntle, ka gore lesole le a lebala ka dilo tsa ko ntle. Le ga a ka utlwa go na le pina e ntšha e leng gore e tlhamilwe e tsitsinyang lefatshe, batho ba e rata, ba bina go monate mo gotlhe, mara ene o lebeletse gore go na le dipina tse ba di opelang. Ka gore ge re ikatisa ko masoleng kwale, ga o opele pina e nngwe le e nngwe, go na le dipina tsa sesole tse di go fa moya o wa sesole. Le rona re le evangeli ena ya rona ena ruri modimo o e apesitse. Utlwa fela ga o e rera o simolola o opela sefela, o re teng ka utlwa evangeli e reng Jesu o ntshwetse e tsosa se seng ka ko gare ka kwa mo mothong wa go utlweletseng. Ruri re masole a morena Jesu re tsamaya fela re sa tshabe sepe. E netefatswa ke Bakolosi chapter 1 verse 24 ga a bolela a re, I am glad that I can suffer for you. I am pleased also that in my own body I can continue the suffering of Christ for his body, the church. God's plan was to make me a servant of his church and to send me to preach complete message to you. Ore ke a itumela ge ke safarela lona. Evangeli ya modimo ga go itirele rona. Go na le batho ba ba tsietsegileng matsatsi a ba ba naganang gore evangeli ya modimo wa itirela wena, o e rerela gore o kgone go ja, o e rerela gore o kgone go tlatsa dipata tsa gago. Evangeli ya modimo o e rera, o e rerela batho, o lebeletse mewa ya batho, o lebeletse go fitlhelela ga batho go morena Jesu. Ga re e rere ka megagaru, ga re rere ka gore re a itse, ga re rere ka gore re a kgona, re rerela gore go bokwe leina la morena Jesu. Ke tle go tswalla ka 2 Corinthians chapter 12 verse 8 ering, I beseech the Lord 3 times for this that it might depart from me. But he said to me, my grace is sufficient to you, for my power is made perfect in the weakness. Re bona Paulo ga rera lefoko la modimo sa nneng a se rera batho ba fola, a ba bea matsogo batho ba fola, batho ba pholoswa. Ene ga a tlo simolola a tsenwa ke bothata bo bo rileng, mmutlo wa Satane o tsene mo nameng ya gagwe. Go na le sa se buang a re, ke rapetse gararo gore modimo a tlose morumiwa o wa Satane. Mme Modimo a bua are eh go siame moga wa me o go lekane ke rata go reetse gore bana ba Modimo it's not all about us but it's all about our God a Modimo a kagiso a le tshegofatse re sa tswa re ya ditirong re phelele Modimo wa rona bana ba morena kwa lona wa metleng Bishop Lucky Mulwantwa Mispa Bible Church 072-135-0708. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet, join this life on 657 AM.
Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.